Kamsi. DJ DJ Kamsi. From the land of lions. On the turntables is your legendary DJ. DJ Kamsi.
Hatari, wow, is that tumbo wa pejoto. Shepu mwendo wa Ferrari, ajabu ushoboki na masonko. Figa gari gari, sura chuchu konzika mtoto. Tupo sare sare, wesiki mada wabai koko. Hatari, wow, is that tumbo wa pejoto. Wow, is that tumbo wa pejoto. Shepu mwendo wa Ferrari, ajabu ushoboki na masonko. Tari, wow, is that tumbo wa pejoto. Tari, wow, is that tumbo wa pejoto. Hatari, wow, is that tumbo wa pejoto. Tari, wow, is that tumbo wa pejoto. Tari, wow, is that tumbo wa pejoto. Shepu mwendo wa Ferrari, ajabu ushoboki na masonko. Figa gari gari, sura chuchu konzika mtoto. Tupo sare sare, wesiki mada wabai koko. Me love to see ya girl smile, the number one girl them. Seen a lot of girls but you no like one of them. Girl you want me and them, bring in on me head like a melody. Girl you want me sugar and spice. Daddy daddy raw, kinu miza dunda. Aki sisa wa. You are my sunshine, my number one girl. Unifanya taira hata wakipunda. Wako micha wa. You are my sunshine, my number one girl.
You are my sunshine and my number one girl. Baby you're my sunshine and my number one girl. You are my sunshine and my number one girl. Baby, you're my sunshine and my number one girl.
Mimi kwako sitoki tena shaka. Wala sitoroki ta ukiwafa. Tena chali ni medozi milangata. Changu kikozi lo bambata. Wanaumia woyo washindwa kulala kula. Wani nini nini wana die. Wana die. Wana die. Basi tulia yoyo wangu wacha mashulula. Weni vuruge mpaka night. Mpaka night. Mpaka night. Eh. Daddy daddy rao kinumiza dunda. Aki sisa wa. You are my sunshine, my number one. Unifanya taira hata wakipunda. Wako micha wa. You are my sunshine, my number one.
You are my sunshine and my number one girl. Baby you are my sunshine and my number one girl. You are my sunshine and my number one girl. Baby you are my sunshine and my number one girl.
It's like a bullet from a gun. Girl you shoot me down. Me never see nobody else but you. Bullet from a gun. Girl you shoot me down. Me never see nobody else but you.
Just like a bullet from a gun. Boy you shoot me down. Me never see nobody else but you. Bullet from a gun. Boy you shoot me down. Me never see nobody else but you.
Right. Olivia Mbika. Number one. Toto aki Afrika. One fi make ya my one. Only senorita. You got this what me love me not go treat you bad. Nuff girl around but only you me want.
Me wani yangalia ni kama wanita. Ukinishika mi huwanisha itika. Nasema mi ndio wako senorita. Basifanya hima tunde kwa mama. Ukinyangalia ni kama wanita. Ukinishika mi huwanisha itika. Unasema mi ndio wako senorita. Basifanya hima tunde kwa mama.
Yeah. Nikupe goody goody loving. Sipendi kuona una cry. Yeah, I napenda kuona uki smile. Ni upe goody goody loving. Sipendi kuona una cry. Yeah, just like a bullet from a gun. Girl you shoot me down. Me never see nobody else but you. Bullet from a gun. Girl you shoot me down. Me never see nobody else but you.
Just like a bullet from a gun. Boy you shoot me down. Me never see nobody else but you. Bullet from a gun. Boy you shoot me down. Me never see nobody else but you.
DJ Kamsi.
Hi baby, yo baby girl. The way you move your body, yo baby girl. You drive me crazy, my girl. Oh no. I like what I'm feeling. Don't call me Mr. Maneno. Nitakuwa na wewe jino kwa jino. Penzi letu niwe kwa ola mfano.
Alright.
Pamoja tu ujenge muungano. Nielewe, niwe na wewe.
Kinumiza itakuwa so.
Take you on a day, take you on a day.
I wanna make you my choto.
Yeah, you're hotter than them. The way you move your body, say you're hotter than them. No for them I try, but you're hotter than them. Make you come in on me hard. Me not gonna make you sad, girl, no.
Hey.
I love the way how you want on the stage, girl. Hey, hey. You got me stuck on your waist, girl, you murder.
Show me what you got to. Tete mesha, tete mesha, baby, tete mesha. Tete mesha, baby, tete mesha. Tete mesha, baby, tete mesha. Show me what you got to, baby, tete mesha. Tete mesha, baby, tete mesha. Tete mesha, baby, tete mesha. Tete mesha, baby, tete mesha.
You got my heart racing non-stop. Madumu mewaacha macho kodo. Ukintazama wanipasho. Kunipenda mini meokota dodo. You got me yearning for your love. Tonight I wanna hold you in my arms. Your body calling me so loud. I like what I'm feeling. Yeah, you're hotter than them. The way you move your body, say you're hotter than them. No for them I try, but you're hotter than them. Make you come in on me yard. Me not gonna make you sad, girl, no. I love the way how you want on the stage, girl.
Come on,
hey, hey. You got me stuck on your waist, girl, you murder.
Show me what you got to. Tete mesha, tete mesha, baby, tete mesha. Tete mesha, tete mesha. Tete mesha, baby, tete mesha. Tete mesha, tete mesha. Tete mesha, tete mesha. Tete mesha, tete mesha. Tete mesha.
Monica, lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. I chalezi tu pande. One time tu wanshe chiko kwenye kite. Hebelo nani kangamwa.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba vino lolo. Hebelo nani kangamwa.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba vino lolo. Hey. Mtoto sexy mengaro umeoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unafiga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Fire, fire, band them. I'm a fire, band them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me, darling. Oh, una doni pa sale. Una ni kanga moyo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Ntalamba vino lolo. Vino na ni kanga moyo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Nitalamba vino lolo. Unafiga, yeah. Unafiga ngeta. Ngeta, ngeta. Uwefinya kona piga ngeta. Ngeta, ngeta. Unafiga ngeta. Ngeta, ngeta. Uwefinya kona piga ngeta. Ngeta, ngeta.
Tamu kama embe dodo. Nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umeme.
From the land of lions, on the turntables is your legendary DJ, DJ Kamsi.
Nadia Vicky Bums. Tamu kama embe dodo. Nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji. Leo na shaking kini kiminaji. Joni ongeze. Ikamate usilekeze. Na uliza niongeze. Ikamate usilekeze. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Ikamate sana.
Ikamate. Basi kamate yo.
Ikamate.
Kama unaitaka ikamate yo. Ikamate sana. Ikamate yo. Sama nani gizani baba. Mwiba kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka. Ikamate mpaka ipo. Vilo na chaki unamarinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. It's a me and you participate. Joni ongeze. Ikamate usilegeze. Na uliza ni ongeze. Masi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama umependa ikamate yo, ikamate sana. Masi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama unataka ikamate yo, ikamate sana.
Mama sita te amo. Love you where that you are always for me. Señorita te amo. Love the way that I put it on the for me. Where the question is, mi amiga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Kika wongo, kika wongo. Anything that you want me to, girl, I go do for you. Biko kwa Nigeria, no. I go give you the love and show you one more. Kiss me, baby, don't go. Don't go. Oh, we might not be meant to alone. Please don't leave me there. Oh, no. Oh, we might not be meant to alone. Yeah. Please don't leave me there. I love you. Damn, oh. Señorita, te amo. Yeah, you know I could die for you. Angelina, say I'm all. I'll be killing you, bugger for you. Baby, please don't go. Where the question is, mi amiga. Girl, I just won't be your friend. Ia bomi na kupenda. Baby, please don't leave me, oh.
I wanna feel your vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kana be impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Akanaga maku. Kana be impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watapu inavuingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia. Inabana. 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 Hey, baby, wanna feel your vibe. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kana be impo, impo. Uko nyuma kichugu. Inabana. Simple, simple. Akanaga maku. kino kanipe dipo dipo uko nyuma kichungu inabana mana iona naiona kwa tabu inavyoingia fundi kakosea kushona kushona kichwa
kina inabana inabana sema tena inabana
I'm a tire pandering. Oh baby girl, no what a blessing, yeah. So what no call that the test no ice cream. And that the moon that will be floating, yeah. Oh, the trend is as a leaky so Kusiki de yo, why a baby Johnny didn't get your cabo. Self a karate mukiro Uku be some sang and a sing and no suri do. Uno guwani, kanon kawani Agarabako, yeah. Uno guwani, kanon kawani Agarabako, baby, yeah. Why it for me, microphone in a banana.
Kanyaga kana piko za unafiki Kanyaga kama mbea si urafiki Kanyaga kama fisi ana roho ya snitch akundishi
DJ Kamsi
Kanyaga kana piko za unafiki Kanyaga kama mbea si urafiki Kanyaga kama fisi ana roho ya snitch akundishi akubishi kwani vipi Kanyaga waze wa shobo kudandia Kanyaga Klabu kumba umabia Kanyaga Slay queens bibi shovya bandia Ukipipa hai eti madaivi na vimbia Usushi Mashemufe Kanyaga Muxi Wani vepe Kanyaga Waze wa shobo kudandia Kanyaga Klabu kumba umabia Kanyaga Slay queens bibi shovya bandia Ukipipa hai eti madaivi na vimbia Usushi Kanyaga Mashemufe Kanyaga Nuxi Kanyaga Kudadade Kanyaga Mawifi Kanyaga Paka my ex Kanyaga Mikosi
Kanyaga Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kama unalichesa sangu
Kanyaga Kanyaga
Wale wakuda wadaku
Kanyaga Kanyaga
Yeah, kidaku daku
Kanyaga Kanyaga
Wanjue isi namba chafu
Oh, ayo, ayo
Oh yeah, squeezy what you wanna talk money. So me keep my tap posty. Kuni tumia ni picha pigo gani Eti basi den kuposti Kadisa rusi kuchanga changa Wakati mwenyewe na majanga Sina godoro, sina kitanda Eti kuchangie kodi kwenda kupanga Kama butila mugambo Wafuruga mipango Waze wa insta mchambo Eti baby ni unge bando Uzushi Mashemu fake Nuxi Udadade Mawifi Paka my ex Mikosi
Oya kanyaga
Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga Mbomi anombo Kanyaga kanyaga
Viki banda
Halibagui mtoto mtu mzima Goma lapa moko swaipima Nakamusha nisoma mpango mzima Ngili goma lapa moko Nasema halibagui mtoto mtu mzima Goma lapa moko swaipima Nakamusha nisoma mpango mzima Ngili goma lapa moko Ilavo kunda na unakunda Twende nalo Goma lisha jia chia Twende nalo Ilavo kunda na unakunda Twende nalo Goma lisha jia chia Twende nalo Melisha ngoa nanga Wasifanya ima usi watu nyuma
Sumuge badela kwa snegia
Twende nalo
Gololo do
Twende nalo
Usi hante twende nalo
Twende nalo Twende nalo
Sumuge badela kwa snegia
Twende nalo
Gololo do
Twende nalo
Usi hante twende nalo
Twende nalo
Twende
nalo
Squeeze you kwetu pesa ndo marashi Nusi ya ka aroma So take it slow don't rush it Anza na kangoma Miliko jisike miliko dati Supo wapweza na mshikaki Pero mende kende liki liki dati Yo metanua Mko miyaru boy Eniko na kashamba uko paradise
nitakuweka huko juu utafina. Eh eh eh. Tunavyokwenda na unakwenda twende nalo. Ngoma lishajia tia twende nalo. Ah. Eh eh. Mungu bade la kasa negia.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kidonga yo. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
taibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
DJ Kamsi, DJ Kamsi, DJ Kamsi.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kidonga yo. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
aibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Aika toto,
moto mo,
moto mo,
moto mo,
aibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
aibai koko. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
aibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mpaka chini teke danzungura. Kamata, naupa, nikishika nyundo nipasue kichwa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma. Kimbau mbau, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena, mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Zamba,
fanya kama Bruce Lee,
Zamba,
viuno vya kusigina,
Zamba,
fanya kama Jet Li. Napocheza kwenye chaki kanataka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
aibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mpaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?
Basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma.
Fanya kama unacheza isukutu. Oya, vinyuka vinyuka basi isukutu. Fanya kama unacheza isukutu. Oya, vinyuka vinyuka basi isukutu.
Binyuka, binyuka,
isoko seka kipela. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipele kempera, pera. Maria baby wantana, mera, mera, mera.
Niyo imeshe makeke, minataka hiyo dede. Popote ni kukamata, kwa ulimi bake mati. Minataka leo ujibambi, wesonga ni kupakate.
Oh, ya, ya, ya. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka, binyuka, basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka, binyuka, basi isoko. Tikisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inongoma inatesa. Togopo kondani ukisema unanyesha.
Nipandishe mizuka nyongeze my pressure. Baby do me coconut, yeah.
Sokoto,
ikune kama nazi, yeah.
Sokoto,
ikaze kama nazi, yeah.
Sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut, yeah.
Sokoto,
ikune kama nazi,
yeah.
Ikaze kama nazi, yeah.
Sokoto, 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 sokoto.
Chilana kone boy, mula nakupa stahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia na kukabidi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha na kujipata bu. Oh, wapo lusema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki musiki peta. Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivutu kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha, njomana.
Ananiganda ganda kama pochi, ananiganda.
Njomana.
Nampanda panda kama kochi, nampanda.
Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha, na kujipata bu. Oh, wapo, walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singoki kisiki. Sijipeta.
Your provider, your defender. I don't retreat, oh, I don't surrender. I feel die out of your matter from January to December.
Promise to love you, always get up for you. It's nothing I won't do for you, yeah. Promise to love you, always get up for you. It's nothing I won't do for you, yeah.
Oh, yo, yo, sawa, sawa, le, oh, yo, yo. Sawa sawa le oyoyo 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 sawa sawa le oyoyo 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 sawa sawa le oyoyo
mabu hey mabu mabu nasema nyele check make up check sasa va upendeze nataka tutoke dina baby oh mimi na wewe mipange metik. Unavunyelewa ve mimi wakati sina baby walnoni. I want to spoil you today, mosheri wala usogope, mfuko metuna, tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo, we can catch a movie tonight, my boo. What you want to do, my boo? My boo, we can go glad tonight, my boo.
Jay Kamsey.
Oh, we can do Asian
flower.
I'm Ethiopian in Jena. Unapenda shisha
flower.
Wait a letta Henny sina chesi. Toka fa toka kinesa. Toka nime sota sina pesa.
Unanielewa sana baby.
Oh yeah.
Mda wangu nani paga ugilizi.
Tell me what you wanna do, my boo. Hey, hey, Mabu, we can catch a movie tonight. Mabu, tell me what you want to do.
Yeah, oh yeah.
Mabu, we can go back tonight.
Oh, na, 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 na.
So can you quit it for daddy? Filo many ways and a penzi lako. Nimelewa chakari. Oh yeah. Wangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kini pepe.
Oh yeah.
Pepe. Yeah, oh yeah, yeah.
Mkomi ya robo
DJ Kamsey.
Oh na 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 na.
Sikini kwite kodari. Filo meniweza na benzi lako. Nimelewa chakari. Oh yeah. Wangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kini pepe.
Oh yeah.
Ni pepe. Basi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane, mimi na we hali tusikane. So let me be your love doctor, na kupenda sio chocha. Sita kucheza mbuka. Let me be your doctor, na kupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Nataka uwe wango, wewe ndio kila kitu chango. Sing this for you, wine pani sango. Nakupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio menyewe, wewe ndio menyewe. Wine up your body pretty baby. You me want me, no care what they say. Ya the queen of the cat, but girl no joker. Feel your love, girl, me would have fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain box over and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wine closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza buka. Let me be your doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Tell me baby, who's gonna die for you? In your life, who's gonna catch grenade for you? Ninani kama siyo mimi. Ninani kama siyo mimi. Ninani kama siyo mimi. Ninani kama siyo mimi. Ipasi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na we hali tuzikane. Baby basi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane, mimi na we hali tuzikane. So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza fuka. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby.
Yeah, me take a dance, chini ko chini ka baby, why not? Oh yeah, yeah, me say pata. Come on, no more worry, boy, but
kakakuwaka mboa koko nikunusia tu manyoko nyoko walifunga duka salifika soko alipanda bei ya makokoto viroboto zina daimboto kakachoreza paparazi uje kiwekewa kana daimandazi kupa kiwekewa kana dainanasi na ukikanyima kana sura ya kazi
Alejandro, hamjambo, usiseme himu
Washa kinduku lol,
kuna ngoko na dai kudismantle Hii time ya mwezi huna tampon Usinyonge nyoka kama huna valon Bitch girl, pardon, chuma inavuma Iskuma, I'm a love doctor
Washa kinduku lol,
na wabeba beba bila kifua 2022 naomba kura, yusie na ngata isha kuwa Alejandro love,
washa kinduku lol
Bridge in jima kwa nandogi
Kwanza venye umejibeba nga miuda miuda mi upenda na penda chako venye uicheza nga miuda miuda mi upenda na penda Kwanza venye umejibeba nga miuda Dai mi upenda na penda chako venye uicheza nga mi udai mi upenda na penda figa fire ni dangerous mi udai mi upenda na penda fanya na feel kama feature and mi udai mi upenda na penda mi upenda na penda mi upenda na penda mi upenda na penda mi upenda na penda
ringi na nyagoro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho zako Go chongo, na mboko mbaka usoko Dema kiwa kampwa na stone proper Lapwa kiwa batwa na dondosa Pale downtown na na dondosa Pale downtown ku dondosa
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye ucheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda Fanya na filka wa veteran miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda
Niko kidalio shamba na tunamboka Lecho chaza kwa chupa ya Tony Walker Ninataki ya mayangu na rienga Zituna kama chenge kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka na kula nyoka Kwa kichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
mboka Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda Fanya na feel kama feature and miudai miudai miupenda na penda
Pele ke narien
miupenda na penda
Pele
miupenda na penda 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 penda
Pigomboko, pigomboko, pigomboko ni mchezo ni haram Pigomboko, pigomboko, pigomboko ni narungu na nitam
Pele kenarien
Boko Haram.
Peleke na rien.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto. Akosho polo shen mapu nyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangowa maldam ni kani dento. Naziaminia ni nanguu bila njugu. Unastuka na utatosho na kirungu. Geuslekwi na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni natabani kuchomni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kicho. Nikudarue before, nikuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kuzitiri tunasiti zinaka haram. Boko haram.
Tema fta kutekwa kakao nkiruri soba joja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ataitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku nazimamanga lafu buda hizi kutu nazimamanga mogi bado ni amagazla masona marache na bibi material apantaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tanda tunitei na mangwaya lafu my guy wacha wasi wasi ya build on a buy after ni makuki na keki kwa ndad mesa na ukibleki jokesi badad after ni makuki kira keki kwenda tenza na ukibleki jokesi badad 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 badad
wamlambe kuna afu tumangani, baby hadi ngware. Come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usibleki, julie kutu ni nare. Nikikuteki na tight na nyonji. Leta pungi di cheze piki bonki. Kani for miko, ya makomijo. DK hop kid wako wapi Joe. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic most most kinyongo eh. Tuniteka kata veta, moto kapasi. Kwele kapa hadi mwamba sani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo, amejibeba kanda ya kete. Panda morning glory, asubuhi itaweza.
Cheki bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya build on a buy. After ni makuki na keki kwa ndad. Benza na ukibleki jokesi badad. After ni makuki na keki kwa ndad. Benza na ukibleki jokesi badad. Badad, badad, badad.
Wamlambe,
koida kuhaye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Koida kuhaye.
DJ Kamsi.
Miracle baby, you spin on my
ass. Ah, on my ass.
Candy them, you spin on my
ass. Ah, on my ass.
Aki home, na shikisha na my
ass. Ah, on my ass.
Ziki shika ni na drive na my
ass. Ah, on my ass.
Kwa mini endo lize bora ya.
Ah, bora ya.
Anajua mi spin on my ass. Penda chuma, maboy fiti wanapenda nga kulima. Dema kipita wanaguruma. Akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Nashika jaba dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Siza, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye.
Shalkido ana spin na maye.
Na maye.
Kani dem ana spin na maye.
Na maye.
Kaki home ana shikisha na maye.
Na maye.
Zikishika ana drive na maye.
Na maye.
Kwa mini endo lize bora ye.
Bora ye.
Anajua yo spin na maye.
Shalkido.
Usiwoni ni mefintika, kulikuwa na kajam flani bad, tumekapita. Pewa tozi kunais, tuenda dance flow. Najuka dupa, umefunga nipe dhudha yo. Kizi nga inga toka chini, hiki kyangu kimese. Nipe sita mbili mbili, wa mnyonyezi ni kube. Ukimbleki na anza kukukuza, unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa eye. Chalkido kwenye mic, nazitema kwenye flow. Tuwa bambwa mnipenduru, niwa show ni kiflow. Niwa show ni kiflow.
DJ Kamsa.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka gaji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na drum na bambika. Kama nilite guni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato mekisha. Sura za mababuni, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, tabidu na pisha. Ikusi inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa zojedi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombo lunacheza videli. Hati ukiamini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sikio zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Itamori sashu zinae kaboka. Piga mori dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, jua inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chachisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Pumbuza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na tuwa mnafamika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Stop non-stop bila takoma. Kama ni noma, yute basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma yute basi noma. Oli wangelo wakicheki wanakonda. Oli big things, oli shika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya na donda. Wabebwe, kama ni mesonga. Kama ni mesonga. Usidunge black blue, black joto. Wana piga nduru, nimeshinda loto. Wana sikia wivu, nimeshika toto. Na enda chini, usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka gaji, kisha lipuka. Pumbuza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na pipa, kina drum na pamika. CJ Meja.
Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi.
In our head with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me born it.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamure wako ndaka
Dibishane na babu wewe.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Shachanga and kona mbuki yangu nkute kwa mta. Tukitasa kila siku vile inafa. Usingizi lisho jalala siku saba. Guze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, biti ni dawa.
Chapa ni chapa kajutina.
umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kama juice si wote ni wale.
Wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sisi ni bwana za mabibi zao, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sisi ni bwana za mabibi zao.
Nanda imekazwa ni ushikishi, napita nikikata nikisipisi, napiga hiyo kitu ina visipisi, ukiona mimi na mbulu John Komasi, na kemba wamboshi kondeli na masi, hizo shimo zote mimi na maki, nakata best William Luso na kesi, toboa kasongesho, bikicho, icho icho, kalongongo, na banono, kilokolo, chambao, kuchengwangwa, kwa grao.
Sini, wale manga, amanga mo, sini, wale manga, amanga mo, sini, wale manga, amanga mo, sisi ni mbwana, zama bibiza o, sini, wale manga, amanga mo, sini, wale manga, amanga mo, sini, wale manga, amanga mo, sini, wale manga, amanga mo.
Najusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Najusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jodina, chapa ni chapanga jodina. Na nikichapa ni chapanga jodina, chap 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 chap.
DJ Kamsi.
Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jodina, chapa ni chapanga jodina. Na nikichapa ni chapanga jodina, chapa ni chapanga jodina.
Teki nana na nina ni otero, teki dana dandia kambie pero. Kanikus nataka nkambie shiro, na shiro ana nishwa na mashiro. Tikithia 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 wana, tikithia 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 wana, digithia wana, rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jodina, chapa ni chapanga jodina. Na nikichapa ni chapanga jodina, chapa ni chapanga jodina.
Pika pika, ringa, lima lima, pika mimba, chimba, kimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, dinda, wakupinga, vanga manga, chada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, bausaka, chimba chimba, zika, banana.
Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jodina, chapa 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 ni chapanga jodina.
Show me what you got. Yeah, yeah. Show me what you got. Tell me, mommy, show me what you got. Yeah, yeah. Show me what you got. Tell me, mommy, show me what you got. Yeah, yeah. Nilikuwa na kawinda, nimekaona leo jicho nusu yametinda.
Nunca me miente, tú eres bebé mía. Yo no te miento, vamos para arriba.
From the land of lions, on the turntables is your legendary DJ, DJ Kamsi.
What I be do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a pot of love.
Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting me down, nothing I can do. For my baby anytime when you need me come to me. My shawty, wally. Waiting me down, nothing I can do. For my baby my shawty, yo, deke. My baby say yeah, you there for me. As I there for you. Baby say you there for me. I'm there for you. Oh, no, no. Yeah, waiting me down, nothing I can do. For my baby anytime when you need me come to me. My shawty, wally. Waiting me down, nothing I can do. For my baby my shawty, yo, deke. My baby, my baby.
I did my own love, a sudden my body, they do me. I love you.
Somebody's in love, love.
What's that?
Yes, I'm in love, nah, nah, nah.
I did my own love, a sudden my body, they do me.
I love you.
Seriously intimidating, my body calibrating.
I need you.
Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out, then you knock me out.
Whenever, however, anyhow, when you knock me, keep me here, we gon' stay together forever. Our love is wide and free. Anytime, whenever, however, anyhow, when you knock me, keep me here, we gon' stay together forever. Stay together. Love my mama.
Then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place. Yeah. Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. At mash up the place. Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after.
DJ Kamsi.
Yeah. Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after.
Oh yeah.
Came lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, then we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, run up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Belly couldn't fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Okay, now drink off the drink till we go dum dum. All about the action, John Clap and Dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I can boo ain't as give him a run, run. I say, come on, let me do my thing one time. Come on, let me do my thing two times. Come on, give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know, I handle my business from the start to the finish. I really ain't got no limit. I'm power with a spinach. I got my haters to live it, the dream, and hear what I live it. Ain't got no time to be timid. Miss me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. Hey, but I get kumani right away. It's a party after party, cause I got my money. Like,
party after party. Party after party, party after party, after party after party, party after party,
party after party,
party after party, after party after party.
Wa baby, skilo. Wa baby, what's here? Wa baby, skilo. Wa baby, what's here? Wa baby, skilo. Wa baby, what's here? Wa baby. Skilo, wa baby wa skie.
Banana, mi nae o bas tuna bakana. Apo nyuma na 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 nyuma
na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na nyuma na
banana, minayo, kuna banana, minayo, basi tuna bakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Maripala na zinyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo machapo mba keto wetoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na nokta na piga goto. San pigwa rano kupaka na joto.
Panana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kanyemlena inabidi ya weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndaikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku hili imustedi nani.
Panana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Magic fingers on the beat.
Watch rangi makata chura baki. Heri wengi na toto. Huko wiki mteke wiki gizani. Pige miti titi titi. Piki chikikiti. Pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki piki. Piki pongi cheki doki kashoti. Piga koki
chain ori ori. Niko kori kori. Fuko pori pori. Ndun mejaza kama kori. Ame shika kutu siya naka fori fori. Shika tori tori. Chezia doli doli. Check up super anama bui bui. Unastuka nmekuteka na unijui jui. Unataka singo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma but itabitu zoe.
Nasema damn digi digi mene team weekendi. Come me baby to you kill me deadly. Sema damn digi digi mene team weekendi. Come me baby to you kill me deadly. Check it. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Nakata wapani niji fry leave. Ajo si jamanga mi. Nikuriri mani
gai gai gale. Gai 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 gai.
Mana balas nangale. Biga diva dimba kitambi ya bale. Joma keki ujipa kidani na male. Nasita sita sita ni na magagari. Izame futi sita kifuwa dangari. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki half sam kunywa. Kahanjam kakikami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mabuwa.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikus zao ni misi tutu kaza mao. Na jegi zao zimesaka kama toche zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamadha. Shosho manguru anadaji kawada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Nasema dam digi digi mene team weekend. Kam hivi hivi tu.
Yeah.
Nasema dam digi digi mene team weekend. Kam hivi hivi tu jikil vi deadly chukye. See that out chapana nina tao. See that out chapana.
Yeah.
See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabit kako blame na kajongeze wazeze. Shika ziko ziko ziko. Yeah. Yeah man. Sailor's gang. Ise uzembe na lazima iwaweze. Ise uzembe na lazima ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika complain na kajongeze wazee. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 gai. Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
gai, gai, gai, gai, legeza,
mom,
legeza, kio noni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mom,
legeza, steak ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mom,
legeza, zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mom,
legeza, diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje.
Wanabebo na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mino kaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
legeza, legeza,
mom,
legeza, kio noni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mom,
legeza, steak ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mom,
legeza, zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mom,
legeza, diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje.